So we obey God not because we fear God, but because we love God.
Kwa hiyo tunamtii Mungu si kwa sababu tunamuogopa Mungu, lakini kwa sababu tunampenda Mungu.
It is love that binds us together with God.
Ni upendo ndio unaotushikamanisha sisi na Mungu wetu.
In 1 John chapter 4 verse 8,
katika waraka kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 8,
it is written that he that loveth not do not know God even. How can he know? Because God is love.
Imeandikwa kwamba yeye asiyependa hamjui Mungu. Atamjuaje Mungu?
How can
kwa sababu
he know?
Mungu ni pendo. Kwa hiyo mtu asiyependa hamjui Mungu na hawezi kumjua Mungu kwa sababu Mungu ni pendo.
If you are not abiding in love, you do not know who is God, because God is love.
Kwa hiyo kama wewe hukai katika upendo, moja kwa moja humjui Mungu kwa sababu Mungu ni pendo.
And in chapter 4 verse 12,
na katika Yohana wa kwanza 4:12,
it says no one has ever seen God, but if we love one another, God abides in us and his love is perfected in us.
Hakuna aliyemuona Mungu hata siku moja, lakini tukipendana sisi kwa sisi, Mungu hukaa ndani yetu.
That's where we see the seventh principle.
Na sasa twende kanuni ya saba.
If you truly love God, you will surely love your brethren.
Kanuni ya saba inasema kama ukimpenda Mungu utampenda ndugu yako. Kanuni ya saba inasema kama ukimpenda Mungu lazima umpende ndugu yako.
That is the seventh principle of love.
Hii ni kanuni ya saba ya upendo.
In 1 John chapter 4 verse 11,
katika waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 mstari wa 11,
it says, beloved, if God so loved us, we also ought to love one another.
Inasema ndugu wapendwa, kama Mungu alivyo tupenda sisi, sisi pia tunapaswa kupendana sisi kwa sisi.
And 1 John chapter 4 verse 7 says,
na waraka kwanza na sura ya 4 mstari wa 7 inasema,
beloved, let us love one another, for love is of God.
Wapendwa, na tupendane sisi kwa sisi, maana pendo ni la Mungu.
And everyone who loves is born of God.
Na kila apendaye amezaliwa na Mungu.
And he knows God.
Na anamjua Mungu.
And 1 John chapter 4 verse 20,
na waraka kwanza na sura ya 4 mstari wa 20,
if anyone says he loves God and hates his brother, he is a liar.
Inasema mtu yeyote anayesema anampenda Mungu na anamchukia ndugu yake, huyo ni muongo.
Some people say I love God.
Watu wengine wanaweza kusema ninampenda Mungu.
But he doesn't love his brethren.
Lakini hawapendi ndugu zake au jirani zake.
And John was asking, how can you love God who is unseen if you cannot love the brother whom you can see?
Na Yohana anauliza kwamba wawezaje kumpenda Mungu usiyemuona na wakati huo ukamchukia ndugu yako unayemuona?
In chapter 4 verse 21,
katika waraka hiyo hiyo ya kwanza 4:21,
the commandment that Christ has given us is this: whoever loves God must love his brother also.
Amri aliyotupa Bwana wetu Yesu Kristo ni hii ya kwamba yeyote anayempenda Mungu lazima ampende ndugu yake.
And in chapter 5 verse 1,
na katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa kwanza,
we see that whosoever loveth the Father need to love all who is born of the Father.
Yeyote atakayempenda baba ni lazima ampende na aliyezaliwa na baba.
We claim that we are children of God.
Tunasema kwamba ni watoto wa Mungu.
You are saying that I am born of God.
Unasema kwamba umezaliwa kutoka na Mungu.
But your brother is also born of God.
Lakini ndugu yako pia amezaliwa na Mungu.
And if you do not love other person who is born of God, how can you say that you are loving the Father who is the father of your brother?
Kama wewe ukimchukia ndugu yako aliyezaliwa na Mungu na wakati huo unasema unampenda Mungu aliyemzaa huyo ndugu yako, unawezaje kumpenda Mungu wakati unamchukia aliyemzaa?
So that is the seventh principle, that if you love God, you need to love your brother.
Hiyo ni kanuni ya saba inasema kama ukimpenda Mungu lazima umpende na ndugu.
And eighth principle,
kanuni ya nane,
love your brethren is a commandment which is both new and old.
Kumpenda ndugu ni amri ambayo iko katika agano jipya na agano la kale. Kumpenda ndugu, kumpenda, kumpenda ndugu ni amri ambayo iko kwenye agano jipya na la kale.
Love is a commandment.
Upendo ni amri.
That is the eighth principle.
Hii ni kanuni ya nane kwamba upendo ni amri and na iko agano jipya na la kale.
And you all believe that if you break the commandment you are going to hell.
Na wote naamini ya kwamba kama ukivunja amri lazima uende jehanam.
Am I right?
Si ni kweli? Yes.
If you break the commandment you are going to hell.
Na ukizivunja amri unakwenda jehanam.
So love your brethren is a commandment.
Kwa hiyo kumpenda ndugu ni amri ya Mungu.
And when you do not love, you are breaking the commandment of God.
Na unapokuwa hupendi au huna upendo, unavunja amri ya Mungu.
In 1 John chapter 2 verse 7 and 8.
Katika waraka kwanza na sura ya pili mstari wa 7 na 8.
John says, "Brethren, I write no new commandment to you, but old commandment."
Anasema ndugu siwaandiki amri mpya ila ni ile ile ya zamani.
Verse 8, yet I am writing a new commandment.
Lakini mstari wa 8 unasema hata hivyo nawaandikia amri mpya.
Verse 9 says, he who says he is in the light and hates his brethren is still in darkness.
Mstari wa 9 unasema yeyote anayesema niko nuruni na wakati huo huo anamchukia ndugu yake, huyu mtu bado yuko giza.
It is both old and new commandment.
Hii ni amri ya agano la kale na agano jipya.
Why it is old?
Kwa nini amri hii ya upendo ni ya zamani na ni mpya? Kwa nini ni ya zamani?
It is old because it is from the beginning.
Inaitwa ni amri ya zamani kwa sababu imeanza toka mwanzo.
From the time of first brothers, that is Cain and Abel, the commandment was there.
Tangu kipindi cha ndugu wawili wa kwanza duniani, yani Kaini na Abel au Habili, amri hii ilikuwepo.
When Cain killed his brother.
Wakati Kaini alipomuua mdogo wake.
And God was asking Cain.
Na Mungu akamuuliza Kaini.
Cain, where is your brother?
Akamuuliza Kaini, yuko wapi ndugu yako?
And what was the response of Cain?
Na nini mwitikio wa Kaini?
Am I the keeper of my brother?
Kaini akamuuliza Mungu, je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu?
You know what God says?
Unajua Mungu alisema nini?
Yes.
Akasema ndio.
You are the keeper of your brother.
Wewe ni mlinzi wa ndugu yako.
And now the blood of your brother is pleading to me.
Na akasema na damu ya ndugu yako inanililia mimi.
It is a commandment.
Ni amri.
We are the keepers of our brethren.
We are
the keepers of our
brethren. Yes, sisi ni walinzi wa ndugu zetu.
But there is a big difference between the commandment of the Old Testament and the commandment of the New Testament.
Lakini iko tofauti kati ya amri za agano la kale na amri za agano jipya.
The law of Moses insisted people to love his brother.
Sheria ya Musa au Torati ya Musa ilisisitiza sana juu ya mtu kumpenda ndugu yake.
You need to love your brother, you need to love your neighbor as you love yourself.
Ilisisitiza kwamba lazima umpende ndugu yako, umpende jirani yako kama nafsi yako.
That's an Old Testament commandment.
Hiyo ni amri ya agano la kale.
However, there was no mention about your enemy.
Katika agano la kale hakutajwa chochote juu ya adui.
So the rabbi started interpreting it in a different way.
Kwa hiyo sasa wale waalimu wa Torati, marabi, wakaanza kutafsiri tofauti.
So they started saying, love your brother and hate your enemy.
Na wakatafsiri kwamba mpende rafiki yako lakini mchukie adui yako.
But that was not the commandment.
Lakini haikuwa agizo hilo.
They were started giving an interpretation to the first commandment.
Hiyo walianza kutoa tafsiri kwa ile amri iliyotolewa.
So even in Matthew chapter 5 verse 43, Jesus says, this is what your forefathers are saying, that love your neighbor and hate your enemy.
Hata katika Mathayo sura ya 5 mstari 43 inasema, hivi ndivyo baba zenu walivyosema mpende jirani yako au ndugu yako chukia adui yako.
But Jesus gave a new commandment.
Lakini Yesu akatoa amri mpya.
In Matthew chapter 5 verse 44.
Katika Mathayo 5 mstari wa 44.
He said, but I say unto you.
Lakini mimi nawaambieni.
Love your enemies.
Wapendeni adui zenu.
And pray for them that persecute you.
Na muombe wanaowaudhi na kuwatesa.
So this was a new commandment.
Sasa hii ni amri mpya ya kumpenda adui yako na kuombea wanayokuudhi.
Hallelujah.
Hallelujah.